بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni
Inna a'tainaka al-kawthar
Nditu takupatsa zabwino zambiri zina mwaizo ndi mtsinje wotchedwa Kawthar
Fasalli li rabbika wanhar
Pakuti ndakupatsa zimenezo Pitiliza kupembedza mbuye wako moyera ntima ndipo ipa nsembe yako chifukwa cha kutokoza Mulungu pa zimene wakupatsa monga ulemerero ndikukusankhira zabwino zambiri
Inna shani'aka huwal abtar
Ndithu ndani wako ndiye ali wopanda mwavi